Arya agda sa kasa. Dedina wandilla jaben kaba aminne fedisa unumitaati. Fedisa sunen dak dubi isa dubet hin hi idalti. Innama hama sundan de ergetu waqas wontochu wawan amrit kallakisi. Dub dak dursa isa dugonfesun dilla petro waqaretevi ka is dadham tusun wontochi. Indeina wan hindaga aminen iseni jebisa won isen feteni kadeten sun
jaran ya petron won jella ka sabe yu fi shene wo in wa mak o joga bu fi she amma malan sun isa jella ka sa if juruf dark do min maryam wa ta ayo yohana dek daga kan wa ke sakadet bare fuladu fe inna wasun wa sawt intal tak min sun kasabate wa nishinjet betan kula fula kasajet amono to kashe du gon fetin jiro tadde unum dadda ma ya du fenin na isya ban sun dugum i petro wa hubete
malaftin bariti inna man gudda warere mana nam kun ka jela jirka in tisitu lama maddi jiddu isiraf hada beni Dub abban sunen Petro. Ayyich redder en sun mal Petron ashkasin jiru hadda beniyaden innen lilla dallan. Sirkal isa lees. Dub haasun ku malkanti raawatu mogudi bichakasi.
Memtan mantenda fulahuden ilama ilala. Herodin ga guyum sun. Waya isa tahayyuma ka ayyate barchuma isa rigjate innamaatu waadi. Innama herod chakasun wani yad. Abbangu herodi mu waaga. Manusum malekan waaga herodi duftelubbu kasafuuta ijjeft. Want ishin akkanatif in takka jelal isa waag indagar sifne. Isine rimum nyate dui. Kagar kunin nean. Dubbin waaqaa lafum qabette guddettamenne.
Hariya waan maleeka birri jabdu qabka duuniyaa kana irra hojii midaasitu. Maleeka sun hisaabu ishee nama hin beeku. Maleekan tun nam waaq dhugoonfeet ishiin inumtiisiti iyo waan hamtuunne irruma dhokorti. Maleekan tunnen dag hamtuu waaqa feetu. Ishin irruma dhokorti. Duubu tanaafu wo isen ilmaan waaqaa itaaten wan isen midhaafenna feeten midhaafedha wo hin sodaatina. Qaabedha hariya abban duuniyaa ijeemsisu waaquma. Waruumi fula 8 mudda 31 dubbi onsi jabeesitiitka jira. Dubbin waaqa won ishin yette wo waan kan keenna abban dandee hujiyan ten yak onno. Kadibin hin jiru waan ilmisa tokkochiinen nuun dhoorgana nuut kanne. Won inni ilmisaa nuut kan won dhiimmaanii ta in dandee nuut hin kannin. Attam innama dag waanin coket abaara.
Waruumi fula 8 mudda 38 faka 39 dubbidansa nuti qabdi ilaala. An haqiiqa hin beek wan dandeete jeelal waaqa irra bayyanu geessit hin jirtu. Wa lubbu itaate wa jireenninne itaate. Wa maleeka itaate wa dagjabeen irrana qabaatinne itaate. Wa amtanaaf wan hegereenne itaate. Wa duuniyaa jala kan itaate. Wan uumen. Duuniyaa ta duuniyaa kan kas jirtu wan dandeette jeelal waaqa irra bayyanu geessit hin jirtu bareedda. Jeelal tun tan ta'enna aminne maqaa isaa irraan darganne